Kukumbimbi on the mix.
DatimSafi.com.
Sijawai kuwa sefu, sijawai kuishi nao, ndo maneno wanavyosemaga. Sama sina fanya yao na wao wafanye yao, ipo siku wataya kanyaga. Sijawai kuwa sefu, sijawai kuishi nao, ndo maneno wanavyosemaga. Sama sina fanya yao na wao wafanye yao, ipo siku wataya kanyaga, kanyaga. Sebene kanyaga, 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 hoya na sabota kanyaga, kanyaga. Ndadego kanyaga, 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 hoya kumnindi kanyaga, kanyaga. Sama si kanyaga, 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 hoya na wabongo kanyaga, kanyaga. Pali ya kanyaga, 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 skia. Kuli makapanda ntege mlevi kari wa mbege ni itedo muka ya ukipenda sauti ya zege. Ziza temba na chege usirete uwege, ukiona na washwa chini basi ujue unanyinyinyi. Si wamekutuma wana kusukuma, mtani kwenu siku na baa kwa nyuma. Na umeamunya unaujua usta au ndo napaga wanajina. Nishatoa migoma haipai au nyota yangu waingai. Wewe ushangai walifosi fita washadai, wewe unipendileo kuna watu wamesha kuwai. Hamsumbui madui hamjui kazi zetu za usiku tunalala asubui. Hamkui kuna kitu kitu mtambui muni atawe na miela vipi achi ugai gai. Chaziba sikio ili sisikie nja, chatoa migoma mtani kawabala. Utunzi wa uloko ila wao ndo wanaongea bola. Unitefala kuliko kunita star, we kuliko kunita we jamani. Achai fai, achai fai, achai fai, acha machizi boti. Achai fai, achai fai, achai fai, acha.
Sija wai kuwa sebu, sija wai kushina hu, dumaneno wanayosemaga. Nilisho nafanya yangu na wao wafanye yao, ipo siku wataya kanyaga.
Sija wai kuwa sevu, sija wai kushina ho, ndo maneno wanayosemaga. Nilisho nafanya yangu na wao wafanye yao, ipo siku wataya
kanyaga, kanyaga. Sebene kanyaga, 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 hoya na sabota kanyaga, kanyaga. Ndadego kanyaga, 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 hoya kumdindi kanyaga, kanyaga. Msamasi kanyaga, 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 hoya na wabongo kanyaga, kanyaga. Palia kanyaga, 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 skia.
Aha. Oh, ulisha wai kula keto, keto, kasikia kinapita kwenye mishipa. Sakuna vitu, mwanetu, kevi fusta kuja kuchesea mishipa. Inakawitu, mijitu, wakiribu, gumi moja na funja mfupa. Payo iso kitu mbele ya kitu, na so kitu chakulipelekesha pupa, kari ya mfupa.
Nakula nyama si nyamazi, nakulupusha demgeto kama jambazi. Nakula tanda wasi wasi, nakulupusha gamseto, none wazi wa. None wazwa kunikumbuka na kusikumbuka shoo sote tulizo kutana. Na una kazi ya kunipunguza mana kunifuka ndo choke tunilo shindikana.
Oho. We jamani achai fai, achai fai, achai fai. Acha machizi boti achai fai, achai fai, achai fai, acha.
Sija wai kuwa sevu, sija wai kushina hu, dumanilu wana yusimanga. Nilisho nafanya yangu na wawo wafanyi ya hu, vipo sivu wataka nyaga.
I'm calling a gummy wami. Samazi, 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 ski a twende kumtende a dasko. Yeah, twende.
Weze, aujaipenda yo. Amungu baba munguri ya jumbariki sana mama kena mie. Mama kena sama west, eh. The foul, respect is a potent chimbi. You can umze baba, baba. Beko mwanangwe, dewa bongo meta. Watiramento, jitu mazuna, baba dura baba. Kibenteni mwanangwe, zidembish mwanangu beka kendamba. Champion katoto, the boss imresa nizo bongo. Dangote Antonio, weze.
No don mabegan mabegan, wana nyamala na tandale ndo nyumban.
Mbaga mabegan mabegan, na fuyo gombi kukwa tuto nyumban.
Hey, hili nkoma da skondani, umdini DJ Joti wanangu. Hey.
Wango makali kutoka DatimSafi.com.